nsaba bwentyo nenoonya obwenyibo naye olwafuna ensimbi nesabuwala ebyokusaba nembireka ddala kiki ekyatuuka ku nsi nsabuwala butasaba butasiba obutakutya mukama yampamba yesu mmanyi oli n'ekisa kingi nsaasira nsaba ope kisa kiri ekyasooka mukama ekyokusaba yesu nzizeku kakaseereno tisiriddamu kukuyibwa abagagga bangi olwafuna ensimbi ne bakwabulira yesu kusaba ope kisa ziremu noonya obwenyibo 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 mmanya okuzuukuka mu ttumbi nendowooza ku bakazi ab'ebbeeyi nendowooza ku mayumba nendowooza ku mamotuka yesu ne muleka ddala kiki ekyatuuka ku nze nsiri wale obutasaba obutasiba obutakutya mukama wampamba mmanya olina ekisa kingi nsaasira kusaba ompe ekisa kiri ekyasooka mukama ekyokusaba yesu kusaba ompe ekisa ziremu noonya obwenyibo 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 ziremu noonya obwenyibo ziremu noonya obwenyibo ziremu noonya okubeerwa kyoli ziremu noonya obwenyibo ziremu noonya amaanyi kyoli ziremu noonya obwenyibo nsabe nsibe neyambula ebitiibwa ziremu noonya obwenyibo njagala nkubeereze mukama taata ziremu noonya obwenyibo abagalatiya baluŋŋamizibwa mu mwoyo kati baluŋŋamiziddwa mu mubiri
bapita omusiro.